ngithelele abathuma bombo yababele bele amantombazana kanti cash igelele faka makeup Louis Percy bakwela dala ngibatshela ukuthi sika some yes manje kuba tense my love masingena swipe noma yini ngithithe space mangithi ngiyabheka skim some siphelele 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 manje kuba tense my love masingena swipe noma yini ngithithe space mangithi ngiyabheka skim some siphelele manje siphelele siphelele swipe noma yini ngithithe space manje kuba
Thank you.